cumar faatax hooyadii iyo aabihii waxay ka mid ahaayeen soomaalidii ugu horreysay ee yimaada magaalada washington dc iyo agagaarkeeda wuxuu iga warramay magaalada uu ku dhashay halka uu ku soo koray iyo goortii uu guuray gobolka minnesota ee uu haatan ka tartamayo
I was born in washington dc in 1990 and raised in annandale virginia my parents both immigrated from somalia before I was born my father came in 1963 and my mom came in the 70s and after I graduated with my masters I moved out to Minneapolis Minnesota
waxaan ku dhashay Washington DC sanadkii 1989kii waxaan ku koray xaafadda Annandale ee gobolka Virginia labadeeda waalid waxay ka yimaadeen Soomaaliya aabahay wuxuu dalkan Mareykanka ka yimid sanadkii 1936kii hooyadeena waxay timid bartamihii 70-yadii markii aan jaamacadda heerka koowaad iyo heerka labaad ee masteriska dhameeyay ee sanadkii 2015 ayaan u guuray gobolka Minnesota halkaasoo aan ilaa iyo hadda deganahay iminkana u tartamayo golaha senatka ee gobolka
cumar waa wiil firfircoon laga soo bilaabo markii uu ku jiray dugsiga sare wuxuu si weyn uga qayb qaadanayay howlaha samafalka bulshada kuwa dugsiga wax ku baranayay iyo degmada uu ku noolaa ee Annandale virginia waxaanu qayb la xaadla ka qaadanayay u doodista xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee madowga maraykanku ka mid yihiin markii ay da'diisu soo gaadhay 23 jir wuxuu u tartamay guddiga maamula dugsiyada waxbarashada dowladda ee gobolka virginia balse xilligaasi oo ku cusbaa howlaha siyaasadda awgeed umay suurtagelin inuu ku guulaysto xubinnimada guddiga maamulo waxbarashada gobolka kadibna wuxuu u guuray gobolka minnesota oo uu ka bilaabay howlaha samafalka bulshada iyo taakulaynta dadka jilicsan mar aan wax ka weydiiyey waxa uu ku doortay inuu u tartamo golaha sanadka ee gobolka minnesota wuxuu ku jawaabay
I was always involved locally both in virginia and in minnesota I quickly realized that local politics affects our lives more than at the federal level people tend to only focus on the presidential election and the congressional election but I'm going to be representing one of the most poorest districts in Minnesota.
Markii aan Virginia joogay ilaa iyo iminka aan Minnesota deganahay, inta badan waxaan ka warhayay siyaasadda gudaha ee degmooyinka iyo gobollada. Waxaan xaqiiqsaday in nolosheena ay saameynta ugu badan ku leeyihiin siyaasadaha gudaha ee gobollada, balse dadka inta badan ay isha ku hayaan siyaasadda guud ee madaxtooyada iyo Congresska. Markii aan Minnesota soo degayna, waxaan arkay dhibaatada dadkeena ka haysata adeegyada ee gobollada iyo degmooyinka uga baahan yihiin. degmada aan ka tartamayo waxaan matalayaa qaar ka mid a dadka ugu tabarta daran ee gobolkan ku nool waxaana ugu badan dadka kale ah soomaalida oromada laatiinka iyo dadka kale ahaan dalka maraykanka loogu yimid waxay dhibaato ka haysataa helitaanka guryaha caymiska caafimaadka iyo dareerka kale oo ay u baahan yihiin dadkani waa kuwa xanuunka coronavirus si weyn u saameeyey madowkoodu waxa ay waayeen shaqooyinkoodii waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii ay ku noolaayeen waxay iska bixin kari waayeen kiradii guryaha oo waa laga saaray kuwa badanna caafimaad ahna ayuu u saameeyey
cumar faatax ayaan weydiiyey shaqooyinka uu qaban doono haddii loo doorto golahaasi iyo sharciyada uu ku soo kordhin doono amaba uu taageeri doono haddii uu ka mid noqdo aqalka sanadka ee gobolka minnesota
housing as well as the health and human services those are the two committees that I would be the most interested in serving as of now to make sure that everybody is covered and everybody is insured I think that's extremely important to make sure that healthcare is a right. And number two, we campaigned on a $15 an hour statewide minimum wage to make sure that everybody in the state has a livable wage. And if you work a 40-hour week, that you're able to pay rent.
Haddii la doorto, waxaan la shaqeyn doonaa guddiyada dejiya shuruucda guriyeynta iyo kuwa caafimaadka iyo arrimaha bulshada wax ka qabta. Waxaan dadaalkayga oo dhan isugu geyn doonaa in qof kasta uu helo caymis caafimaad oo aan lagu xirinin inuu shaqo haysto iyo in kale. waa in dadkoo dhami ay helaan daaweynta iyo daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin waxaan xoojin doonaa xeerar horey loo keenay golaha oo damaanad qaadaya in dadka reer minnesota oo dhami ay helaan kaarka caafimaadka waxaan kaloo aan culayska saari doonaa sidii dadka shaqeeya saacadii looga dhigi lahaa inay ku shaqeeyaan ugu yaraan $15 iminka waxaa jira dad toddobaadkii 4 saacadood shaqeeya haddana kirada ama ijaarka aan iska bixin karin waxaana taasi ugu wacan lacagta ay saacadii ku shaqeeyaan oo aad u yar
faatax wuxuu haatan ka tartamayaa degmada 26-aad ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota halkaasi oo ay ku nool yihiin dad badan oo isugu jira soomaali etoobiyaan latinos iyo dadka asal ahaan dalka Mareykanka loogu yimid badi dadka degmadaasi ku noolina waxay isugu jiraan dabaqada hoose ee kaalmada u baahan iyo dabaqada dhexe ee xoogsatada oo nolol maalmeedkoodu ku xiran yahay shaqada ay todobaad kasta qabtaan